twatandika babiri ne mukwano gwange nga yampa amaanyi kwe kutuuka eno twatandika babiri tuti ne mukwano gwange nga yampa amagezi munnange kwe kutuuka eno naye nawulidde wanyize omwoyo wanyize bwate ogenda kusaba tondeka waawo nawulidde wanyize omwoyo wanyize bwate ogenda kusaba tondeka waawo munnange
www.djericom.com.